IP Records.
Downloadani tikumvera nyimbo zapamwamba pa malawiwanga.com.
Tizen Python. Golden Boy.
Ankandi nawa, ankandi nyozawa, kumandi kweke zaine.
What my people do
be? Kumandi nena, kumandi nyoza, ndika mayenda mose, kumango kalila kunditoza. Ndika chitacha wino, samaya mekilako, kumandi kango blanda, anina aninazo. Sama funa ndita gila koka vape kabo, sama funa ndita imba koka nyimbo kabo. Koma kondine na koka ndiye sama topa, like boy fryer mango funa ndita ngufa. Ankandine na sindiza peza konkazi, ankandine na sindiza koza konkazi. Ankatoka zambili ndiza pandi uswazi, kumatao nini pana kuchita manyazi. Sindi na foke ndika wasia atoke, akamandi nyoza ndika lole landi nike. Kuzi ndika ziwa chimene ndi kuchita, kumaso ndika ziwa kumene ndi kupita. Ankandine na wa, ankandi nyoza wa, kumandine na kutine yondi mtu opusa. Sanka funa kuti pamalo ndi zibepeta. Ankandine na wa, ankandi nyoza wa, kumandi pweketa ine. Angati ndi nopusa ine. Koma zintu zinango sinta from nowhere, zite kota teka akoso wa kota lowe. Ambuye wadalita pano zikundi tekela,
zina ima zinja
zikundi endila. Akachela misampa yoka yoka mango duka, akavambili yanga pano akuma kumuru. Ndina gwila nkazwa po, nda imba so nyemba po, koma ankandi uza lewa sinza fika po. Choma mai wala molungu simonju, ndika kala ndi Yesu usanga pule kanju. Ataona chibepi chomwendi lina chopano, ataona chibepi chomwendi kukila pano. Dawa ikila chitandeno akuma kumudwa, siku mawapo wakaona nyengo zomwendi kututa. Pamalo ndungo pipita, mahiti ndungo tuluta, sindi kubelila mbuyo chito golo ndungo pita. Ankandi nena wa, ankandi nyoza wa, kumandine na kutine yondi mtu opusa. Sanka funa kuti pamalo ndi zibibisa. Ankandine na wa, ankandi nyoza wa, kumandi kweketa ine. Angati ndi nupusa ine. Kama yankula mozi samala pakama, anzanu mkwanyoza tikulina mzawa funa. Musa mayankule ngati kulibe mawa, tikulina zikoli mudzali vakuwawa. Usa mapweketa lepo yoti suna pikeko, usa mapweketa ntunda oti suna kweliko. Kudzichepita pena pake sikupusa, ukafuna kudziwa zintu ndiwino kufusa. Ankandi nena wa, ankandi nyoza wa, kumandine na kutine yondi mtu upusa. Sanka funa kuti pamalo ndi zibibisa. Ankandine na wa, ankandi nyoza wa, kumandi pweketa ine. Angati ndi nupusa ine.
Downloadani tikumvera nyimbo zapamwamba pa malawiwanga.com.